afungura kumugaragariro muri kagurisha mpuzamahanga ku nshuro ya 2024 minisitiri w'ubucuruzi n'inganda madamu Beata Habyarimana yavuze ko rifite umwihariko nubwo ribaye mu bihe bikomeye isi yose ihanganye n'icyorezo cya COVID-19 kuri minisitiri w'ubucuruzi n'inganda asanga ibikorerwa mu Rwanda birushaho kuzamuka ku gipimo gishimishije
nabaho kuri iyi myaka ibiri iri muri kagurisha mpuzamahanga byabashije kugira uburyo rikomatanya ibyayisanzwe mu mwaka mpuzamahanga na Made in Rwanda we twagiraga zombi ariko muri bihe bya COVID n'ubwa kabiri tuzikusanyije hamwe kandi tukanabitanze umusaruro byatanzwe kuko kugeza ubu ngubu mu bantu bamurika hariya dufite abagera kuri 40% bafite product cyangwa se ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda bigenjewe n'urugendo tumaze gukora muri izo nshuro 24 ubona ko hari aho twari turi hari n'aho duhagaze uyu munsi hashimishije
kuri Bwana Robert bapfa kurera ukuriye urugaga rw'abikorera mu Rwanda agasanga irimo rikagurisha mpuzamahanga ribera mu Rwanda ku nshuro ya 2024 ari umwanya mwiza ku barihuriramo baba abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga
abanyarwanda baraza baguhura n'abanyamahanga bazanye ibintu byabo kubireba bakubaka imifatanyirize bakabigiraho kandi tugira icyo twita B2B aho bahura bakaganira uretse kureba ibicuruzwa gusa ariko baranaganira bakareba uburyo bakorana hari uwo mu Rwanda ushaka kubona uwo mu mahanga ibyo yazanye arabibona hari n'uwo mu mahanga ushaka kubona ibyo mu Rwanda bakora nawe arabibona hano ni wo munsi mwiza nicyo gihe cyiza cyo kwiga ikintu bakora n'abandi
icyakora kuri bamwe mu bitabiriye muri kagurisha ntibabura kugaragaza igisa n'impungenge bitandukanye n'ibindi bihukingira bihita biboneka ko nta rujya n'uruza ruhagije rw'abagana icyanya kiberamo muri kagurisha bamwe bagakeka ko bishingira ku ngamba ziriho zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 kwinjira muri iri murikagurisha birasaba cyane kuba ugaragaza ko wakingiwe icyorezo cya COVID-19 kandi amatike aragurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga mu mugambi wo gukaza ingamba zo kwirinda icyorezo Bwana Alex Cyubahiro ari mu bafite ibyo bamurika bikorerwa mu Rwanda
itandukanye rero hari nuko nta bantu benshi nyine barimo bayitabira nk'ibisanzwe kuko ubundi abantu babaga ari benshi cyane ni byiza cyane ibintu birimo haje abantu benshi kumurika ibintu byinshi bitandukanye ikibazo gusa ni uko nyine ni ikibazo cy'icyorezo cya COVID ngira ngo abantu bafite ubwoba ntabwo turiheba twizeye ko mu minsi iri imbere bizagenda neza
ku bashobora kuba bafite impungenge ko bazahombera muri iri murikagurisha cyane abatabimenyereye umunyemari w'umunyarwanda ubimaze n'igihe Bwana Sina Gerard akabasaba kudacika intege
nk'umushoramari kosa mu buzima ni ugucika intege icyo nababwira ni uko bagomba kwihangana ariko nibura bakamurika na bakeya bazakira bagahabwa serivisi nziza serivisi nziza bahawe kandi bakabona n'ibyiza twamuritse barongera nabo nyuma y'imurikagurisha bakarigeza ku bandi kuko nkunda kwitabira mu murikagurisha yabayo mu gihugu ndetse no hanze ku isi hose nzi neza ko ahangaha mu kumurika kimwe inyungu tuzibonera uwo mwanya ahubwo iyo umuritse ibintu kandi ukaba wifitiye icyizere ko ari byiza nyuma yaho nibwo ukomeza kugenda ubona ya nyungu ushaka
kuri iyi nshuro muri iri murikagurisha haragaragaramo ibihugu byitabiriye bwa mbere muri ibyo bigera kuri 16 birimo Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na Mozambique aho bamurikira ibyabo haragaragara ibikorwa by'ubugeni n'ubukorikori n'ibindi aha ni ku gice cya Mozambique Jean-Jules Bayre uhagarariye abikorera muri Mozambique yatubwiye ko hari byinshi biteze muri iri murikagurisha bitabiriye ku nshuro ya mbere atubwiye ko twiteze muri byinshi kubera ko nk'uko byavuzwe ni ubwa mbere twitabiriye iki gikorwa kubera ko tuzi ko iri murikagurisha rizakomeza kugeza ku mpera z'uku kwezi hafi ibyumweru bibiri muri icyo gihe tuzagerageza gukoresha amahirwe yose dufite mu gusangira amakuru mu guteza imbere ibyo dufite tunateza imbere icyerekezo cya Mozambique abashoramari b'abanyarwanda n'ibindi kuri ubu haragaragara ibihugu bisaga 60 byaje muri iri murikagurisha ku nshuro ya 2024 birimo ibihugu 16 bishya iri murikagurisha mpuzamahanga ryatangiye ku itariki ya 9 z'uku kwezi biteganyijwe ko rizasoza ku itariki ya 30 z'uku kwezi ariko ugira ubusabe bw'Amerika i Kigali